Ngithwele imithwalo bayekhuphi nomizulumbetha Nampaya mama Ngithwele imithwalo bayekhuphi nomizulumbetha Nampaya mama Ngithwele imithwalo bayekhuphi nomizulumbetha Usuloke ngihlelela Ngithengisa amakabishi Aze abone nkosi Kungathi mimi Nampaya umama Ngithwele imithwalo Bayekhuphi Nomizulumbetha Yelintshisekelo Nozikhandla Owabenzela thina Uthi silale edlile Yelintshisekelo Nozikhandla Owabenzela thina Uthi silale edlile Kuleyo mikuku Evuzayo Uyanethu mama umakumalo Kuleyo mikuku Evuzayo Uyanethu mama umakumalo Uzuloke Ekelela mimi Nisengisa makapishi Aze abone nkosi Kungathi mimi Uzuloke Ekelela mimi
Baba bani, babe tangeke skule, babe tela mancha ka mama. Baba bani. Babe tangeke sfike la Babe buki mthupheko yethu
Uthi
Uthixo
Nalise
Sikukwenza kwenzeke mama Mama
Uthi Kusevumi
Ngeke sihlale bunje
Nalise kumile Zikase shijile
Sikukwenza kwenzeke Let's go.